DatimSafi.com.
Welcome to the Music Sanctuary.
Alinikuta porini, akanishikisha ramani, nami nikatoka salama salimini. Kule jala jala rani, nguo ziliraruka jamani, akanipendezesha jamani, kule kitaa kitaani, maneno yalikuwa mengi jamani, sasa kaniheshimisha jamani, lile pito pitoni lililokuwa gumu zamani, sasa nimelishinda jamani, amenishindia vitani, ushindi umekuwa yangu kampani. Step by step, hatua kwa hatua, kachafukwa na nyota mabegani, huyo ndiye anilindaye mi. Moyo wako wakusumbua taratibu ya tautibu, acha kulalamika wala kuhangaika, mbona tunaye tabibu. Wahisi jaribu lako nzito, ndugu yangu hey, alishavusha wengi na wewe atakuvusha mwanae. Jua la kilo litakuzukia wewe, mvua za heri nazo zitakushukia, nawe utafurahia baraka zake Baba, nawe utafurahia baraka rizo kwa ndani ya Baba. Oh, oh, atakushindia vitani, rororo, ushindi utakuwa yako kampani. Kweli, step by step, hatua kwa hatua, kachafukwa na nyota mabegani, huyo ndiye anilindaye mi.
Morphine Beats.